Akkam dirteen hojiidha maaf isaadha maal odeeffannoo malee akkamitti fakkaatan.
Nagaa jirtu nagaa galata waaqayyoo fayyaa kiyyaanis nagaadha.
Galata rabbi dirra maamila keenya.
Dhimmin ani isin barbaade ture iyyuu paaspoortii nan qabaa biyya arabaa deemuun barbaade ture iyyuu onlaayiniidhaan dallaqfamee jira. Guyyaa 20 keessatti gaggeessina kan jedhu. Amma paaspoortii waan hanqabuuf biyya alaa deemuu yaaluudhaafan isinitti bilbile.